Do yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kanto to bogga jande ga fandu hala Mamadou Samassi ko jamwali sakrabe hedibe datol bambar mawde tumutu engol duanza gawo natta chafa hande wonande jo en kaborde transporteur mbe dardi lam kobe fabaaji ndokobe kabaruji be dorke faabu mbien saraji haybigol hakkeji sukabe landini gal do kawtal woni fedde mali humuninde ido hakkeji di hala mambari dunno memete le journal meden bangal kebal robe ciotobe dido kulakedo kulakecede benna dingun seme kawarji amen hande bete aljumare go septembre 2023 bismillah sakrabe dati moti tumbutu e duanza gawo na tacafa hande wonande jon en kaborde kamiongaji e mobilaji guddi transport na benna hada yawaraji derno e be ndadad lam kobe be fidi dabreji yopitere dido dati di alisisi wonko hebe ne kedo fo sango kanko e sitasidibe
gube jogi be kaborde ka ana tacci lawol duanza gawo fala nyaloma hande o yimbele dawo be do lawol gol ka fuddi tampude sanne nom holitiri wiide kanko sidi haydara o lamido fedde ne be no dirta bureau du conseil malien des transporteurs routiers duanza tu o monarda kana ko be leedi fiya dabere yallana hewa dootude mobilaji darri nokku o
giddi hicce kenyen mobilaji feggoten waawe doggi dabir ana han fiyede hono di labbi yoppitirte minde tewtira horebe soferin fottino muñtole o watti fandene dabirije fiyede to menen ga duanza hannen kullit ana metti famede sanne sabi yogabe wala feeku nyamata yogabe du sella kulleji bondi ko heewi ana wada do ko neddo hana ƴewde jaati
gotel mudum woni ko tayka bambara mawde do lawol iwongol mutiyade to moktu mobilaji kewdi kadaade yaade ana dari don kanyundu chauffeur goto mo yida inde mudum haale holiti wiide fe goto heba e bettaade bambara mawde
mobel fe gotel waawe immi di fudin dari nukku goto mobel waawa jude motti nataga ko yaata mobilaji chaban tate sedan ana on nukku hannen mobel fe gotel hebe wirfiti le gende motti
yimbele dawobe do dido dati le nyaloma hande o ka ana tampi sanne nom holitiri wiide chauffeur mbe be koliti wiide beedo yimbe ko heewi mu en fu yolbere fuddi nangude dum en
sakraba tuta klaji modu kabar jamel banga be am Facebook e Twitter bangal ben metti hakunde kambe metti kume tiagal hotugol minisma ben nukuji yokaji di totti larmi denno kabaru sar ben talkur jam e dawlandun ben ana wembi yimbe hewbe fayil ben ko lamko be daldi kambe gube kaptoje balde furitinde kaldal sima kay holiti ben holaki fe ben ngol do kado anya ndana le yotre grand dialogue nyande alarbar nde dunke en memi hala mudu kalifa goita wonko subani en ke dan faistango sitasibe e alsisi
lamde ana wade yalla singin gon talkur ko nairi waddu gon jen e dejje leedi mali ana wa nata sabe ne dejje hebe kasina le wi kango ngolo jara musile tewto singin gon nu talkuru pettigen timmi
moralement le gouvernement
no hani ka gouvernement le indi wi mudu mon hanta wede le indi mangal mudu fu bami fa o mu wondi wadde imadaraji le nyaloma hande o fewde gube terroriste mbe ka le on do wattu goto do fu won gube jibbe fala don mede mel min ka joda hala o ana waawi wadde de faham nga gube jogi be kaborde yoni jonka ko be paama wiide ko wonde kaldal kawrangal fu waawa gollirede sabi dum waawa waddude jam feeli lindi
baka biñi keita kandi o musel goto tewto nga kango jabnay o hajile ona hollita ana tiidi sinin ko nutal guru heba lawol
min ka mede mili min baawa yaade gal talkuru kawral ciinangal hakune amengal nga kina gube jogi be kaborde famal nyaloma hande o wiide kaldal kawral ciinangal hakune mabbe lamu leedi malindi waawa gollirede sabi sa bami bangal politique fayoto soldat saku lamu leedi ndi ana libbabe di fu gube jogi be kaborde nafa fu wala na dum en saltade warde fa kambe gouvernement o be joddobe kaltide
negotiation micitunde wi altner jabbine gouvernement leedi mali tewtirde gube lonbe hite be joddobe kaldal ga fande du wadede non pelle soite civile ko heewi tewtru gouvernement kay ngal gubal joodo kala
nyalde akkan samer dum kenyen berna ko wartan nogo ya journaliste en kawruti jafudon ko wartan nogo ya journaliste en kawruti e botum ben do kabaru talki e sakkiji sukabe mo adnarndu e kanye di runda afrika denno landini dun woni e fedde leedi mali moni de hakkeji sukabe nanno golleji jogitoto aljumaari hande go septembre e le ngal do kawtal kam landini ngal hol kango landi fedde landini ngal do kawtal tv de anyam mako yo ju indi fedde ben dental journaliste en kumani di hakkeji sukabe nanno majam kulubali tamaton wonko hebane ke da fostango alcisi e sitasidebe
le ilo joda halaji ngaroji wadde balle didi dewte kewde jinganoji hakkeji sukabe halaji mudum warafa haltene yimbe le garbe hawrude hembe fedde ne be nudirta coalition malienne pour les droits des enfants ana yidi tugaade edo galdo kawrtal fa nabira yeso walde mudunde madame kondo alima kulibali kany woni joko fedde ne nudirta komad
fedde ko nudirte convention internationale des droits de l'enfant kany horebe humunibe badde saraji sugabe fu fotte o badu mede teutra journaliste ko tawaga tino yade di kabaruji yela journaliste be hebe tat onnuku kany do heba famdo mudun
ardido hunde fu ko woni talki sodu maison de la presse bamako do holiti wede de do jande waram latade sababu e jooda journaliste embe andude na do micintinde dum en ko woni hakkeji sukabe mahamadu talata mayga
le golal journaliste en be holiti wisukabe saraji mu en ana han batede fatade rentude be yimbe go fotte o batu hebam famoji le di golleji kayne an wana dar sabe hetna di kabaruji yimbe go fotte o batu
proprier
yimbe le wobbe be dum wodani europe le balle société civile kanyu endu koyde mudum marafa watte e le golle o le nyalade ngarode nom holitiri wede fedde ne dirta komad
golleji usine kuma taxe na jogiti no handiri den yontor jabinde ardibe der min o do nuku o dernoy kode le nukuji di den no ardibe olti wede na hani golleji di haybe no hani di patofiti alaji di jabbi di jiye kasen den no kanko ko yada amen to segutun mo merci setama tun kedana ko hebane do fastango sita sidibe e alcise
kuma tax fuddete gen golle le lewru jo jabbinu cagganku golle on nuku dari ko yata dubi tati isa sangare directeur general kuma tax
anni affaire de kuma taxio mu inde kan waitide habuleji mali hokkude ko buri ujunere yimbelle gollo be tum nyalo mo hande o ko golla ana windi le hen ko indu imadraji kandi wadele di kana hewi san
nombre
gollo be o isin koliti welti ken sanne cegganne kuma tax fuditi golle mudun
kuma de beltani sanne fewde fuditi gol golle kuma tax no dum wordi yarde le nyalo mo hande o du ana holita wede so gonga alla o golle o fuditon jaati
giddi kuma tax fuditi golle komande ke hewi ana waɗe to jamare fu ɗum ko holliti horeɓe ne gollidirare Mamadou Lamine Kane kañum directeur commercial kuma tax
ila golle o fuɗɗi ɗom client en ɓe fuɗɗi warde seeɗa seeɗa miɗe gondi yuɓɓade commande ngaji teni sukaɓe jangoɓe miɗe gollida yimɓelle sella ɗu mi ñalawma hande o miɗe gondi wadde chargement goto kanɗo yaade e guine
fandena o usine darade noon yimɓe ujunere e temen tatu wonko gollata tonno gañol man handen o usine ɓami golle ko yaata yimɓe ujunere e temdere e capanɗe jeeɗi tonne e ɗiɗon ɗum ko Mamed Sy ibni siyo tamani yude segu
odo wattu ndungu tay kam wiide bambari mbern su kecce mudu su dupa do ana mbern yeye sanale ngalurande nderno yimbe le hobbe kay ana soro do so hobbe kay batte tan ana yidi dum ni en hobbe ke sa wona mer nderno ka ko tay ka yo cuguji di beedi ke hikka nderno alhali mo holti rewbe be usabi mbern kulle kecce de yata ke sanne dido wattuji di kanko Zainab Doumbia won ko ne ke da fo sango alcc sita sidibe
adama sidibe yo cotto mambar dupandi hamdalay joddido e furno mudum mo mambar dupeteni fawido mudum o holti wido dun tan woni golle mako wakati ndungu
anga kababe bobo
menen bambaji amene fu gese duwata cagatode benni me tacciande me warma sotta dun dene amdalay nyaarela kan e kalabankuru me de heba hen hunde sanne yentugo cogu engrais nat ke sabe hande bambari tidi bambaji tade ana ciotte buudi debele gese de
bamako do e be kewi wimbel ciorbe mambar dupandi le hakkune mabbe ana odo gorko gondo bangue suka debbo jeyo mambar dupandi goto
alhamdulillah ambe wakati mun
alhamdulillah mi welti ke sanne watti bennugo bambari joni mi de jidi bambari sande giddi mi pamarel mi yah geseje jananono mi yami wujje bambari mi warme duppame yakka arano bamana ko ana lema bambari yalla ana faddo yolbere bonne gabbam kon kobe ana lema don sabe giddali tan watti kigide don habi bambari dupani yakkuda ana wel sanne
de jaso vraiment kabako la kaline
hononi ngureji kewdi mambar du nafamu dum ana mawni sanne do challal alu bagayo go yo nutritionist wonko haltan tamen bangal nafaku woni e nyamde mambari
le mais
bambar ana jogi darorga mangal do challal bane adama sab ana faabo nyamdi weltale leti tamante sa bammi misali jati poddeje fu nafata bane adama hokka dum semme ana mudini re bambari
a base du mais
mambar du pani bamako do mudnoga yaade chapantati yeyirte mo dupaka o sadare mudum temdere yaade teme didi sefa
to yirso ton non dema ba hobe holti wiide ben kulde gese de fuddima yede le bambari ndano ka golirde humaninde bibe jalo gondini jati oro kabaro nano le do golle wiide an wonde imadraji yalla ben hewde dabare timminde dido men de do kulle bonnoje gesere sakre am pawide do katene ko warujam hande mi ton daro sare fuf humpitade do ben yewtereji suuta manni bangal application mudun yo do play store do sere yewtere meden magazine yewtere meden magazine hande yo ko sukabe hande yo wi do men golleji di be do sukabe ngata e le wattu vacances ko buri hebde sukabe hakuni dubi jetti e dubi sapo e didi be fufu dun yo sukabe le koy non suka sarabe kay ben bam ka do aniya yalla pati sukabe yilto mere mere kay be hulti wi do natto sawrun be do fam e le ngurna mabbe kabaru men de do di do golleji di den no ka won hulti be wi de buri fufu kambe dunken kabaru dunken jande bi hulti wi de dun do yata fo ciagal kuteji kanko lali tankara e hajaba mi yogabe wonko be nen yalla den ke bedro fam ke dana fostango min e sitasi debe yu en nyalle jam
koje blara nawla
wakki vacances min ekito min ziyako gasu alfa ecole bamama mi yan aswer tangole dirar mi min ekitino mutni mo motoji fesu ecole bamama mi jukinan mi den en wi kam mi wada sirgon pade sab ngal golla am wilma sanna babbadam hokki kam min ze goto mi de golda modum ni wakki vacances yalla hebe sedan yalla mi fama sedan min lukko tottam mi wakki vacances joni sarfa ecole bamama tan mi accan dum mi hinno jande dan
hono le lamor de leedindi be do sukabe dum jidi le raison gaji di fufu yo anya goto jogi fabaade sarabe mabbe wattu vacances o golleji kebe dibi gatta lato sababu fabaade sodugul kaki jangnirdi
mayna ni école
to menenga mahina watti vacances med wada golle ciewde li galleji med yahadu me reme gese janane me yoba amen di kalsi su école bamama ni watti recreation med kawrantuna di kalsi sugabe me sodam direji bik en nanal mudu su école bamama mi huna fu hitmi sarabe hokkam
ali traore na jogi njene sukabe be ekintinta reparatoriagal be do sukabe fu sarabe mabbe ngaddibe hafnde mo yalla ebe kebe ko kinno fadde fuditingul jandeji di
dem sen kono to mom
min min jogi sukabe ko yata jene golidral tanga homa fu sarabe mu wadde dum halfini kan min ekitnam e golle sabe so telga jande ana wa tawere jati yogabe hebta gollal so fami ngal gollal giddi joni ana nafbe nyalat waranda yogabe waran jati fannange hira anna yalla ana gollan jati yogabe nyalla ana pijaga gabe ne yoytina am san ñolma fu mede tijji du hunen lobbere
ke baaga wu sawere ma ko
sarba yogabe kay na jabani sanne dido wattuji ekitingul sukabe kan wodi cikitibe e kabar mudun sabe hulti wi dum lato sababu sukabe wowa kalisi sanne den ko tijji mudun yottoto kambe ko mabbe
to mena sahen leedin watti vacances men yoppa sukabe amen ya ekitiyo mengan sinyako sudugon e golleji cewdi kasin sun arfa suka ekitgen di golleji giddi suka ana nafa dun sanne be sukabe fu ana way faabar saram en tagan su di kalisi sedan sab ana fadda do jati kulleji bonni yogal
ko tamama
kambe dunke en jandeji holtibide dido gulleji ciwdi di na jogi nafa sanne wonande ekitotobe be kanyi fay jo en gullirebe dum noto sababu ekitotobe andana alhali nukuji guddi kanonno kanko seydu loi pedagogo o dalike bangal kuteji kabar mudu
si l'enfant commence
sun adifa sura medical si ana tiri ko he mabbe jokina jande kasin tulle koddi ton kal sokata tambe sarab ko heewi ana ekitina sura mu en gulleji ciwdi ni watti vacances dune muddi gaso alfa suka medical ci dou ana yaa bonde mo sanne fana mudun yob ekintine gollal yalla tegas bi jangi école fes wala diplome med heba wadde gulli jogaji nyalat waranda e wure e mudun
di mon di pratiquer ce métier là pour gagner sa vie
le mali do sereji na wudi bangal haybugol golle suka be no hultiri guldirde mali humaninde yirora galle suka be kanon ardibe guldirande eri wide dido gulli ciwdi di ngata suka be yudun bangal fabade be ko ngata ko kedana shaga traway kanko ni horojo gulli rahmaninde yirora galle sugabe
le code de travail fixe déjà
les tumode les seriaji ko nayri bangal sugabe holitama so suga biddu sappo joytan an hanen wattede gollal gaccagal modun fedde ko nodirta organisation internationale pour le travail collectif sona fa suga hippa dub sappo jitti so ekintene gollal ga ministère humni kabaru rewbe sugabe du politi yu suga an han ekintede gollal so yettil dub yogaji sa an nafam
bien-être de l'enfant
dun do timita yotrumeden sugabe lulende mak tous les enfants du Mali yo ngi yontre warore